Blog Talk Radio.
Bakunzi ba radio ishakwe inshuti zacu basangira ngendo banyarwandakazi banyarwanda namwe mwese mwumva iki kiganiro turabasuhuje uyu munsi turi ku wa gatanu nzeri mwaka w'2020 iyi ni radio ishakwe ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe tuvugira Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuvugira I Paris mu Faransa, tuvugira Helsinki muri Finland, tuvugira ni Geneva mu Swiss. Ndibutsa nanone ko nyine uyu munsi ari tariki 5 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2020. Iki kiganiro cyateguwe ku isaha ya saa 9 za Washington DC, ni ukuvuga mu rwego mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku isaha ya saa 3 z'ijoro isaha y'I Kigali mu Rwanda. Isaha ya saa 3 z'ijoro mu Bufaransa, I Paris mu Bufaransa, isaha ya saa 4 z'ijoro I Helsinki muri Finland. Murakigezweho na Sixbert Musangamfura. Abatumire muri iki kiganiro ni Dr. Nkiko Nsengimana na Bwana Blaise Nicyoribera. Nagira ngo mbanze numve niba twumvikana neza muri studio bagezemo, hanyuma dutangire ikiganiro. Najya mpere kuri Dr. Nkiko Nsengimana, uraho urakomeye, wasuhuza abatwumva.
Uraho muvandimwe Musangamfura Sixbert, ndagushuhuje, nshuhuje undi muvandimwe Nicyoribera Blaise, nshuhuje abanyarwanda bose, nashuhuje abakunda u Rwanda n'abakunda Afurika bose. Nizeye ko tugira ikiganiro cyiza, tugira icyo twungura ku batwumva. Murakoze.
Urakoze cyane, ndagusuhuje nanjye Dr. Nkiko Nsengimana, komera aho ngaho iwanyu mu Busuwisi. Nagira ngo numve niba na Blaise, na Bwana Blaise Nicyoribera w'I Paris mu Bufaransa, niba nawe twumvikana neza. Ndagira ngo anasuhuze abatwumva kandi ndamusuhuje nawe.
Mukomere cyane, ndabumva neza cyane, ndabashuhuje kandi suhuje abatwumva bose. Bifurije amahoro.
Mukomere rero, ndumva twumvikana neza. Ndibutsa abatwumva ko iyi ari radio ishakwe, ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Tukaba turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa Nzeri, ni ku kwezi kwa 9 mu mwaka w'2020. Muri iki kiganiro mumaze kumva abatumire Dr. Nkiko Nsengimana na Bwana Blaise Nicyoribera, mukaba mukigezweho na Sixbert Musangamfura. Iki kiganiro rero nk'uko mumaze kubimenyera, ni igice cya gatatu cy'ibiganiro twatangiye bivuga ku ishema ry'umwirabura. Ubundi twavuze ishema ry'umunyafurika, ariko mu by'ukuri icyo dushaka kubona ishema ry'umwirabura. Mu gice cya kabiri giheruka duheruka kubagezaho, twavuze ku bintu cyane cyane ku ngero zigaragaza ukuntu abirabura bakomeje kuba ingaruzwamuheto hirya no hino ku isi ndetse no muri Afurika. Aho tutatinze cyane ni mu Rwanda, kuko naho umunyarwanda ni ingaruzwamuheto mu gihugu cye. Turakomereza aho ngaho, kuko twari twatanze ingero zimwe na zimwe. Turakomereza kuri izo ngero ndetse tunarebe n'impamvu mu mateka, impamvu twabaye ingaruzwamuheto. Izo mpamvu ni izihe? Harimo na kiriya cy'uko mbese abantu b'impuzera badushoyeho intambara. Iyo ntambara ikaba imaze imyaka ibihumbi byinshi cyane. Blaise Nicyoribera araza kubituganiriraho, yanabyanditseho n'igitabo kandi yanabikozeho n'ubushakashatsi bwimbitse. Ibyo twabivuze mu kiganiro cya mbere. Mu kiganiro cya mbere twatangiriyeho nyine ibi biganiro. Muri icyo kiganiro nyine twavugaga ukuntu Abanyarwanda, twavugaga ukuntu abirabura bagiye bagirwa ingaruzwa muheto hirya no hino. Noneho muri icyo kiganiro tunavuga cyahize ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani mwaka 2020. Twasobanuye impamvu muri rusange twiyemeje gukora ibiganiro ku ihungabana ry'ishema ry'umwirabura. Ari nabwo nyine twavugaga ko twagomba gukomereza kuri ziriya ngingo. Ndibutsa nyine ko ubushize twavuze ku ngero zimwe na zimwe zigaragaza ukuntu abirabura bakomeje kuba ingaruzwa muheto n'inganzwa. Uyu munsi turakomereza aho ngaho ariko tugana ku mpamvu twabaye dutyo. Nibinashoboka igihe nikitwemerera tuze no kureba niba mbere yo kuba inganzwa n'ingaruzwa muheto abirabura barigeze kuba ku isonga ku isi, cyangwa se bakagira ubwo bari ibirangirire. Ndavuga ubwo mu mateka y'abirabura, cyane cyane mu mateka y'Afrika. Ariko mbere yuko tujya kuganira kuri icyo kiganiro cy'ishema ry'umwirabura, nagira ngo tuvuge ku kibazo cyihutirwa kiro kivugwa cyane muri iyi minsi, ifatwa ishimutwa n'ifatwa ry'umunyapolitiki Bwana Paul Rusesabagina, umuyobozi w'ishyaka PDR Ihumure, wagaragajwe n'ikigo gishinzwe amaperereza mu Rwanda ku wa mbere w'iki cyumweru. Nyine icyo kigo kivuga ko kimwerekana ko cyamutaye muri yombi ku bufatanye, cyavugaga ko cyagiranye n'ibindi bihugu by'amahanga. Ubwo turabivugaho tureba amakuru arebana n'icyo kibazo agize hehe. Noneho tunavuge icyo tubitekerezaho. Nagira ngo mpite ntangire nk'ijambo Dr. Nkiko Nsengimana agire icyo tubwira ku bijyanye n'ishimutwa rya Bwana Paul Rusesabagina. Dr. Nkiko Nsengimana.
Urakoze uvandimwe Musangamfura. Kimwe nawe n'abandi bose twumvishe itangazo ry'ikigo rishinzwe guperereza imanza mu Rwanda, bavuga yuko ngo bafashe Rusesabagina, Paul Rusesabagina, ngo bafashijwe n'ibihugu byinshi batavuze ibyo ari byo, bakaba baramugejeje mu Rwanda. Ibyo bintu maze kubyumva numvishe ari ikintu cy'agahomamunwa, kuko Paul Rusesabagina ni umuntu ufite izina rigaragara kubera ibikorwa byiza byinshi yakoze. Ni umuntu tuzi yuko mu gihe cy'itsembabwoko ry'Abatutsi ari umuntu wakijije abantu benshi barenze igihumbi aho yakoraga, agakora ku buryo rwose babona umutekano uhagije kugeza igihe bashoboye kuvira aho bari bihishe. Ni umuntu rero bigaragara rwose wakoze igikorwa gikomeye cyane cyo gukiza abantu, cyo gukiza Abatutsi n'Abahutu benshi nabo bari bahahungiyeho, nabo bakurikiranwaga. Kumva rero ngo yafashwe n'u Rwanda, ngo kuko u Rwanda batumvikana badafite imyumvire imwe na politiki, umuntu bakamushisha itabona bakamufata ngo yageze mu Rwanda, n'ibintu by'agahomamunwa biteye rwose kwibaza cyane, kuko ntabwo umuntu agomba gukurikiranwa gutya mu bintu rwose by'igitugu bitumvikana. Kuva umuntu ngo yageze mu Rwanda ukumva barabyigamba, uko bashimuse umuntu ikibabaje kandi ni ukuvuga ati ihamba mushimuse bafatanyijwe n'ibihugu bimwe na bimwe numva rero yuko ibyo bihugu byafatanyije nabo bifite rwose uruhare rukomeye mu kuba barishe umutekano n'amategeko y'umuntu areba nyine uburenganzira muntu ni ibintu rero rwose bibabaje cyane twizeye yuko ibihugu nk'Ububiligi kuko afite ubwene gihugu n'Umubiligi afite ubwene gihugu bw'Ububiligi twizeye yuko Ububiligi buzakora ibishobotse bwose kugira ngo uwo muntu bamugarure bashimuswe kubera ukuntu bamenye neza ukuntu yashimuswe nyuma umuntu bamugarure agaruke mu gihugu cye nizeye ko na Etazuni za Amerika nazo yarahaye umuturage waho uhatuye uhafite uburenganzira bwuzuye bari baramuhaye n'umudari w'ikirenga kubera nyine igikorwa yakoze ko nabo bazakora ibishoboka byose leta igakora ibishoboka byose kugira ngo Rusesabagina agaruke niba ashaka kongera kuba muri Etazuni yahabe cyangwa se niba ari muri Mubiligi Rusesabagina afite ubwenegihugu afite rero igihugu bifite rwose muri diplomasi bifite inshingano yo kumurengera nkeka yuko amategeko y'u Rwanda nta muntu wavangwa aragendera ku mategeko y'u Rwanda kuko ntabwo nizera yuko sinizera yuko kuva Rusesabagina avuye mu Rwanda sinizera yuko yakomeje kugira pasiporo y'u Rwanda niba nta pasiporo y'u Rwanda rero afite niba nta ambasade yiyandikishijemo yo mu Rwanda ubuze uko amategeko yaho bavuga yuko icyo gihe baba batakikubonaho nk'umunyarwanda ubwo rero ni abantu bashimuse umuntu utari umunyagihugu wabo ibihugu afite ubwenegihugu cyangwa atuyemo bifite inshingano ikomeye nk'uko muri diplomasi bigenda yuko uwo muntu bakora ibishoboka byose ataruvuga ngo agire urubanza rwiza ahubwo barebe uburyo bamuvanayo agaruke mu gihugu ashatse cy'Ububiligi cyangwa se cya Etazuni ntabwo rwose ni ibintu biteye ishozi bivuye rwose biteye ishozi kubona mu bihugu ubungubu ibintu nka biriya bishoboka byo gufata umuntu bagashimuta umuntu ukabona barabyigamba mbese nicyo naba mvuzeho mfite byinshi nabivugaho kubona igihugu abantu bafatanya n'igihugu umukuru wacyo yarakoze amarorerwa yakoze ibyaha bikomeye by'inyoko muntu na genocide ukabona umuntu abantu bari rukangira gufatanya nawe bashyira umuntu ngo nuko ari umuntu urwanya ubutegetsi utavuga rimwe n'ubutegetsi biteye ishozi twizeye rwose yuko ibihugu n'abantu twese dukomeza kwamagana kugira ngo rwose ibintu bigaruke mu nzira amazi atararenga inkombe murakoze
urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana ndagira ngo nibutse nyine ko turutuva ku kibazo kijyanye n'ishimutwa rya Bwana Paul Rusesabagina wafashwe nyine leta y'u Rwanda mu ijwi ry'abahagarariye ikigo gikora amaperereza y'ibyaha cyitwa RIB nibo batangaje ku itariki 31 Kanama umwaka w'2020 bavuga ngo baramenyesha Abanyarwanda n'amahanga ko binyuze mu bufatanye n'amahanga Paul Rusesabagina yafashwe ngo akaba ari mu maboko yabo bakanavuga ngo Rusesabagina arakekwa kurema no kuyobora umutwe w'ihuriro ry'imitwe y'iterabwoba yitwara gisirikare igizwe n'abahezanguni irimo MRCD na PDR Humure ikorera mu bice bitandukanye mu karere no mu mahanga bakanongeraho ko ngo hari hashize igihe ba rusese bagena kiriho impapuro mpuzamahanga zisaba ko afatwa agashyikirirwa ubutabera kugira ngo abazwe nyine ku byaha u Rwanda rumukurikiranyeho. Mu by'ukuri iryo tangazo niryo ryatumye isi yose imenya ko polisi sabagina yashimuswe akaba yarageze mu maboko ya leta y'u Rwanda. Nubwo biri abavuga ngo n'ubufatanye n'ibihugu by'amahanga, amakuru twakurikiye kugeza ubu ngubu ubwo bufatanye ntibugaragara. Polisi sabagina afite ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububiligi. Ababiligi minisitiri w'ububanyi n'amahanga yandikiye u Rwanda isaba ibisobanuro bijyanye n'ifatwa rye. Leta zunze ubumwe za Amerika igihugu nacyo afitemo nyine afite atuyemo mbese afite uburenganzira bwo kubamo icyo gihugu nacyo cyahamagaye ambasaderi w'u Rwanda kimubaza ibijyanye n'ifatwa rya Paul Rusesabagina. Ubwo ni ukuba ko cyari gikeneye kumva kibibwiwe mu nzira za diplomasi, kumva icyo leta y'u Rwanda ibwira leta zunze ubumwe za Amerika kuri iryo fatwa. Byagenze bite? Bamukurikiranyeho iki? Ari hehe? Ibyo bahamagaye ambasaderi w'u Rwanda bagirana ibiganiro nyine bikubiyemo ntabwo byatangajwe, uretse gusa ko ushinzwe wungirije umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga ushinzwe Afurika yavuze yuko bavuganye na ambasaderi w'u Rwanda bakaba basabye u Rwanda nyine bavuze ko bazakurikiranira hafi iby'urubanza rwe, umutekano we, kandi banifuza ko yagira urubanza nyine rukurikije amategeko kandi urubanza nyine rutari rudafindafinze nk'imanza zisanzwe zikorerwa mu Rwanda, cyane cyane imanza ziriho abanyapolitiki. Ahandi ikindi gihugu abantu bakekaga ko u Rwanda rwavuga ko bagiranye ubwo bufatanye ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, kiriya kirimo Dubai, kuko Dubai niho mu by'ukuri yafashwe yaturutse, bakanavugamo n'igihugu cya Zambia. Ikigaragara ni uko nk'izo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zatangaje ko zitigeze zibona izo mpapuro mpuzamahanga zisaba ko yafatwa, ntazo bigeze babona, ndetse banavuga ko batigeze baganira n'uwari we wese ku byerekeranye nuko polisi sabagina yashakishwaga. Ni ukuvuga rero ko ibyo bita ubufatanye n'abo ngabo nta byigeze bibaho. Hanyuma ibisigaye yenda nabyo bizamenyekana neza ibya Zambia. Uko biri kose muri Zambia ntabwo ariho yari ari, yafashwe aturutse i Dubai mu buryo bugaragara nk'ishimutwa. Dr. Nkiko Nsengimana, urakoze kutusobanurira nyine kubona icyo kibazo. Nanjye nagira ngo yenda mbere ko ntanga igitekerezo cyanjye nk'ijambo na Blaise nicyo ribera agire icyo tubwira kuri iri shimutwa, hanyuma nanjye mbone akanya ko kugira icyo mbivugaho ubundi dukomeze ikiganiro twateguye uyu munsi. Bwana Blaise nicyo ribera.
Urakoze cyane. Ndumva nta kintu nta bintu byinshi nabivugaho birenze ibyo Bwana Nkiko amaze kuvuga, kuko nk'uko bigaragara Rusesabagina ntabwo yafashwe yarashimutswe, kuko yashimutswe mu mahanga, ashimutswa n'inzego z'umutekano w'u Rwanda mu buryo butumvikana neza, kubera ko izo mpapuro bavuga zimufatisha ntabwo sinzi niba hari uwigeze zibona muri mwebwe, ariko njye ntazo nigeze mbona, sinzi ku buryo umuntu atamenya neza rwose ikintu yaba ashinjwa n'u Rwanda, uretse wenda kuba ari umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nkatwe twese. Bikaba bivuga ko igikorwa cyamukorewe ni igikorwa gishobora gukorerwa umunyarwanda uwo ari we wese utavuga rumwe na buriya butegetsi. Ndetse Rusesabagina we agira n'amahirwe, ni umuntu uzwi cyane, akaba niyo mpamvu mubona ko amahanga yose yateye hejuru, ariko murazi ko hari abandi bantu benshi bashimutwa buri munsi cyangwa bashimutswe mu bihe byahise, ntibanavugwe bakagenda gutyo nk'ibimonyo bikandagiwe ntagire umuntu ubivuga. Ni ingeso mbi rero cyane ku buyobozi bw'u Rwanda, ni ingeso mbi tugomba kwamagana. Ntabwo biriya bintu bikwiye gukomeza, ntabwo numva ko bihesha ishema igihugu cyacu cyo kujya gushimuta abantu mu mahanga, cyane cyane ari n'abanyarwanda. Mbese bigaragara ko abayobozi b'u Rwanda bakomeje kwitwara ku banyarwanda rwose nk'abakoloni, nk'abanyamahanga baje gukoloniza abanyarwanda, kuko biriya ntabwo nta kindi gihugu gishobora kubikorera umwenegihugu wacyo, ntibishoboka. Nzi ko hari nk'ahantu mu Faransa, Ubufaransa hari abwigeze gushimuta nk'umuntu nka Carlos wari umugabo w'iterabwoba w'icyamamare cyane mu iterabwoba, yarashimutswe ariko ni umunyamahanga. Ariko nta hantu twigeze twumva ko Ubufaransa bwagiye gushimuta umufaransa uyu n'uyu, kandi hari abafaransa benshi bahigwa kubera ibyaha binyuranye. Nta hantu twigeze twumva abanyamerika bagiye gushimuta umunyamerika uyu n'uyu, kandi tuzi ko hari abanyamerika bahigwa cyane nka nkuriya muhungu yitwa Ndera Sinkimwibuka izina wigeze watangaje
Snowden.
Ndumva ari nk'umwe mu banyamerika bahigwa cyane, ariko ntabwo abanyamerika baruta bajya kumushimuta mu mahanga nk'aho bashimuta umunyamahanga, ntibishoboka. Ariko ari umunyamahanga, nzi ko bashyiraho uburyo bwose bushoboka kugira ngo bamushimute. Urumva ko abayobozi b'u Rwanda bafite ingeso mbi cyane zo kwitwara nk'abanyamahanga mu gihugu cyacu cyabo. Sinzi wenda niba mu mitwe yabo no mu mitima yabo ari ukubiyumva, biyumva nk'abanyamahanga bari gukoloniza abanyarwanda. Ubwo icyo gihe abanyarwanda natwe tugomba kubikuramo isomo, wenda tukumva ko tugomba kwirwanaho tukikiza abanyamahanga. Nuko muri makeya rero icyo nabivugaho ni uko biriya bintu ni byo kwamaganwa n'ingufu zose, ntabwo ari ibintu tugomba rwose kwihanganira mu gihugu cyacu. Murakoze.
Urakoze Bwana Blaise, nicyo ribera. Nanjye nagira ngo nunge muryanyu muryawe ni rya Dr. Nkiko Nsengimana, turamagana iriya mikorere ya Leta y'u Rwanda ikomeje ibikorwa byo gushimuta, kwica abanyapolitiki batavuga rumwe nayo, abatavuga rumwe na Leta FPR Mike Kagame, bikorerwa mu gihugu no hanze yacyo. Turasaba kandi leta zifite leta nk'iyo Bwana Paul Rusesabagina yari afite ubwenegihugu, ndetse n'indi leta yari afite uburenganzira bwo guturamo, ubwo ndavuga leta y'Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gukora ibishoboka byose kugira ngo barenganure, batabare uwo munyapolitiki washimuswe. Igikorwa cyo gushimuta ni igikorwa cy'iterabwoba mpuzamahanga kigomba kwamaganwa, aho kugira ngo ibyo bihugu usange bishishikajwe no kuvuga ngo hakenewe ubutabera bunyuze mu mucyo. Ubutabera bunyuze mu mucyo buba bwarapfuye rugikubita, kuko iyo habaye imwe ishimutwa ni ukuvuga ko mu by'ukuri bwa butabera bunyuze mu mucyo buba butagishobotse, buba bwangiritse, kubera ko n'inzira biba byatangiremo ari inzira zinyuranye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Leta ubundi mu busanzwe leta iyo ari yose ifite ubushobozi bwo kuba yashimuta abantu, kuba yakwica abantu, kuba yakora yahunyura uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ifite ubwo bushobozi leta aho iva ikagera kubera ko iba ari leta. Ariko leta ntizibikoresha kubera ko bibangamiye cyangwa bibusanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kandi bikaba ari n'ibintu binagayitse cyane n'amategeko mpuzamahanga akaba atabyemera. Ni ukuvuga rero ko ishimutwa rya Paul Rusesabagina rikwiye guhagurutsa ibihugu binyuranye n'ibindi bihugu byose biharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bikwiye guhaguruka bigafatira u Rwanda ibihano, kugira ngo u Rwanda rwumve ko kujya gushimuta abatavuga rumwe na leta FPR-DMI mu mahanga no kubica, ko ibyo bintu bidashobora kwemerwa n'urubuga rw'amahanga. ni ngombwa rero ko tubivuga mu ijwi riranguruye kandi tubicindagira ko byanze bikunze hakwiye gushakwa ingamba zatuma bwana Paul Rusesabagina asubizwa uburenganzira bwe ibihugu cyane cyane igihugu cy'Ububiligi igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye ku isi bikurikirana cyangwa se bifasha u Rwanda ko bihaguruka bigashyira igitsure gihagije kuri Leta ya Paul Kagame kugira ngo yumve ko kujya gushimuta batavuga rumwe nawe mu mahanga kubica no kubafungira ubusa no kubahimbira ibyaha kw'ibyo bintu bidashobora kwemerwa ibyo birareba cyane cyane za Leta ibihugu bitunze u Rwanda biruha amafaranga biruha n'ubuvugizi ibihugu byimitse ubutegetsi bwa Paul Kagame bikaba bikomeje no kubaha ubuvugizi nagira ngo dukomeze ikiganiro cyacu tujya ku byo twateganije kuganiraho uyu munsi ku ishema ry'umwirabura igice cya gatatu ndibutsa ko twakoze ibindi bice nyine bibiri tukaba tugeze ku gice cya gatatu mu gice cya kabiri mu gice cya mbere niho twasobanuraga impamvu twatangiye gukora bino biganiro twiyemeje gukora ibi biganiro yenda naza guha ijambo Blaise Nicyo Rivera akaza kugira nk'akantu gato yavuga ku bijyanye n'impamvu twasanze ari ngombwa gukora ibiganiro kuri iki kintu kijyanye n'ishema ry'umwirabura ishema ry'umunyafurika n'ishema ry'umunyarwanda ukuntu nyine umwirabura akomeje kuba ingaruzwamuheto hirya no hino bityo tugasanga ari ngombwa ko haba ku kantu ko kugira ngo dukangura abantu tubereka ko ishema ryabo ari bo bagomba kuriharanira mbere na mbere kandi tunerekana ko ishema iryo shema abantu bararihoranye riza kugenda nyine abanzi b'Abanyafurika bagenda bakora uko bashoboye kugira ngo Umunyafurika bamuteshe agaciro bamukerese ndetse nawe bamwigishe kwisuzugura no kugirira nabi abandi Banyafurika bagenzi be ni nk'urwo rugero twatanga rwa Bwana Paul Rusesabagina kubona Leta Nyafurika ijya gushimuta undi muntu w'Umunyafurika w'umwirabura ijya kumushimuta ngo igiye kumucira urubanza ugasanga babivuga biduga ari ikintu gikomeye cyane bakoze bibagirwa ko nabo ubwabo muri iyo Leta nabo ubwabo babaye impunzi wibaze iyo baza kugenda bashimutwa batoratorwa nk'inkoko hirya no hino aho bari bari uko byari kugenda ni ikintu kigayitse cyane rwose ni nayo mpamvu ibi biganiro mbese bigamije gukangurira abantu abanyarwanda n'abandi bashobora kubumva ururimi tuvuga ni ibiganiro bigamije kubakangurira yuko bagomba guharanira ishema ryabo iryo shema ni uburenganzira bw'Umunyafurika ni icyubahiro cy'Umunyafurika ndetse n'iyo myifatire y'uko Umunyafurika agenda gatatuzi n'Umunyafurika nayo tukayamaganira kure ubwo navuga ntinda Blaise Nicyo Rivera aza kutubwira gato kuri ibyo twavuze tuvuga impamvu twiyemeje gukora bino biganiro hanyuma mu kiganiro cy'ubushize twari twavuze ku ngero zimwe na zimwe zigaragaza ukuntu abirabura bakomeje kuba ingaruzwamuheto turakomereza aho hanyuma nituhava tujye ku mateka ajyanye n'ukuntu mbese amateka ajyanye n'impamvu zituma umwirabura agabwaho ibyo bitero kugira ngo abe inganzwa abe ingaruzwamuheto igihe nikitwemerera kandi turaza no kureba turaza no kuganira ku mateka y'abirabura kuva igihe twamenye nyine amateka y'abantu kuri iyi si tugire bimwe na bimwe twagenda tuvugaho kugira ngo twerekane ko umwirabura mu by'ukuri imbere y'uko ahinduka inganzwa n'ingaruzwamuheto yigeze kugira ishema n'icyubahiro ku buryo abandi bavuga mu yindi migabane y'isi baje kureba ibyo abirabura bagezeho uretse ko n'abirabura banatuye no muri iyo migabane bagenda batsembatsembwa hirya no hino nagira ngo rero nk'ijambo Blaise Nicyo Rivera ahite atubwira mu ncamake rwose cyane kuri icyo twari twasubiye mu kiganiro cya mbere tuvuga ku mpamvu zatumye tuba twiyemeje gukora ibiganiro kuri bifite inyito abe yagira icyo abivugaho noneho duhite dukomereza aho twari tugeze ubushize bwana Blaise Perez
urakoze muri makeya ikigamijwe muri icyo tugamije muri ibi biganiro ubundi aho tuganisha aho dushaka gutura ikivi ni ku bumwe n'ubufatanye bw'abanyafurika no ku bwijajare no ku buyanja bw'abanyafurika ibyo twakwita Renaissance africaine no kumvisha abanyarwanda mbere na mbere kubera ko tuvuga ikinyarwanda ndumva nabo batwumva bonyine n'abandi bumva ikinyarwanda nk'abarundi n'abaturanyi bo mu nkengero z'u Rwanda kubumvisha ko ubumwe bwonyine nibwo bushobora gutuma twongera gusubira mu mwanya twahozeho mu mwanya wo kwisonga twahozeho ibyo tuzabireba nyine mu kiganiro tuza cy'inshuro ya gatatu ku ngingo ya gatatu nini tubasha kugeraho uyu munsi cyangwa cyangwa ubutaha ubwo rero kugira ngo tubibumvishe tugomba nyine guhera imuzi icyo kibazo nyine kirebana n'ishema by'umwirabura kugira ngo byumvikane neza aho turi ubungubu ntabwo ushobora kwivura indwara utemera ntabwo ushobora kwivuza indwara utazi ko urwaye aho turi ubungubu rero twarabibonye twabonye ko turi mu bihe nyine turi inganzwa z'abandi z'abanyamahanga ko turi inganzwa hafi mu nzego zose mu kanya turi burebe ko kuba turi inganzwa hari impamvu ntabwo ari ibintu by'impanuka byatuguye hejuru gutya ibyo rero byamara kumvikana bikaba byatuma abatwumva biyiminjiramo akanyabugabo bagahindura imitekerereze noneho tukareba uburyo dukora tujyana nyine aho ngaho dushaka ho kuduhesha ho guhesha umwirabura uburyo bwo kongera gusubira ku isonga kuko ntabwo twahora turi inganzwa buri gihe turi tubonwa nk'abantu badashyitse turabasabirizi ntabwo twahora muri ibyo ngibyo ndumva ko igihe cyari kigeze turacyaha ko igihe cyari kigeze cy'uko nyine twongera kwitera akanyabugabo kugira ngo tube abantu nk'abandi ndetse tunabasumbe dusumbe abandi nk'uko tugeze kubasumba ndumva ari icyo nabivugaho ku birebana nyine n'impamvu zatumye dutangira ibi biganiro ubwo niba ushaka ko nkomeza rero aho twari twarangirije ubushize
cyane nta ushobora guhita rwose ukomeza ijambo ni ryawe tugakomereza aho twari tugeze ubushize ndumva twaravuga ku ngero zigaragaza ukuntu birabura bakomeje kuba inganzwa n'ingaruzamuhito hirya no hino ku isi tutibagiwe no muri Afurika ndetse no mu bihugu bakomokamo niho nigeze kuvuga nti no mu Rwanda umunyarwanda yabaye ingaruka mu gihugu
ibyo byose iyo tuvuze umwirabura byumvikane ko umunyarwanda nawe agomba kwiyumvamo kuko iyo urebye umwirabura nk'umwirabura ku isi hose tubayeho kimwe turi mu bibazo bimwe yaba umwirabura uri mu Rwanda yaba umwirabura uri muri Senegal yaba uri mu Bwongereza yaba uri muri Brazil yaba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba uri mu Buhinde mu Bushinwa twese tubayeho mu buryo bumwe mu buryo budatandukanye ndetse n'ikibabaje kurenga nuko usanga nyine nk'abirabura bari muri Afrika bitwa ko bari wabo ku ngubyi yabahetse usanga nyine naho bari mu bibazo nk'ibyo umwirabura uri mu Brazil ashobora kugira cyane cyane ibibazo birebana n'umutekano kurabona nko muri Brazil abirabura birwa babica buri munsi ni kimwe no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabibona kubera ko babi amatangazamakuru abivuga bikatugeraho ariko nk'ibibera muri Brazil no muri Amerika Latine muri rusange ntago bikunze kutugeraho wenda kubera n'ikibazo cy'indimi n'iki ariko naho nuko naho birirwa barasa buri munsi nk'abarasa udukwavu
nibyo yenda nakunganira aho nkavuga yuko amakuru no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika burya bitumenya ni make ugereranyije niba byabaye kubera ko itangazamakuru riri mu maboko y'abera riri mu maboko mbese y'abo ngabo basa naho bavugira cyangwa se basa n'abavugira abo bose nyine biyemeje ku guhirimbiza umwirabura nibyo kuko nko mu bihugu by'abarabu n'abirabura baricwa buri gihe hari ahabirabura rwose bagizwe bacaka numva twarigeze mu kiganiro cya mbere numva twarivuze tuvuga nko muri za ndibaza ko ari muri mu gihugu cya Libani ndibaza ko ariho twavugaga icyo gihe umuntu abirabura rwose bicwa ntibagire n'ababishyi ntibanakurikiranwe
nahara muri za Arabia Saudite
no muri za Arabia Saudite ugasanga hari naho bakivuga n'ibintu byo gukona abirabura barinda ariya mazu ibikomerezwa byo muri za by'abarabu ariya mazu bishyiramo abagore nyine noneho ugasanga hari abirabura bakora aho ngaho baba barakomeye kugira ngo yenda babe nyine bizewe ko bashobora gukora aho ngaho barashahuwe nyine kugira ngo batagira buba atagira urarikira umwe muri abo bagore cyangwa ngo ararikirwe n'umwe mu bagore baba barinze ibyo rero ni ibintu bitambuka ntihagire ugira icyo abivugaho koko kubera ko itangazamakuru mpuzamahanga cyangwa n'ayo makuru ubwayo hari igihe ayo makuru ubwayo nta n'uburemere bayaha bakumva nta n'icyo avuze ari ibintu bisanzwe kuko nk'uko twabivuze hari igihe hari ibibazo twabivuze mu kiganiro ndibaza igiheruka aho bajyaga n'impaka ahubwo banavuga bati umwirabura yafatwa nk'umuntu nk'abandi ese umwirabura ni umuntu nk'abandi ndibaza ko no muri Kiliziya Gatolika hari igihe higeze kubamo inama mpuzamahanga yarakomeye cyane nabo bibaza niba bibaza kuri icyo kibazo cy'umwirabura niba agira roho ibintu nk'ibyo ngibyo nagira ngo Blaise nicyo rebera ukomeze ijambo
nuko rero ubwo nyine bikumvikana ko ibibazo ikibazo kireba umwirabura aho ariho hose umunyarwanda agomba kumva ko nawe kimureba kandi ko kigomba kumuhangayika nk'aho kibaye ku muvandimwe we bavuka mu ndimwe kuri se na nyina kitangaje rero nyine ugasanga nk'ibyo bibazo by'umutekano muke cyane ku bibera ku birabura bari mu bihugu twakwita ko atari ibyabo ari binyamahanga usanga binabera kubirabura bari mu bihugu byabo urabona nko mu Rwanda uburyo inzego z'umutekano zitwara ku banyarwanda ubona ko mbese usanga nk'aho nta sano izo nzego z'umutekano zifitanye n'abanyarwanda zifata abanyarwanda nk'abanyamahanga cyangwa se ubwazo zikitwara nk'inyamahanga ku banyarwanda urumva ko ni ibintu bihangayikishije cyane ibyo byose kandi nyine bikaba bituruka kuri ibyo bibazo byo kuba turinganzwa hose ku isi kubera ko ntitwibagirwe ko ziriya nzego z'umutekano ubushize ndumva nayo nabivuzeho ko ni inzego zihabwa imyitozo n'abanyamahanga cyane cyane n'abanyamerika n'abongereza ndetse n'abayisiraheli iyo wize nk'amateka y'ukuntu inzego z'imitekano zimwe na zimwe zagiye zishingwa nk'inzego za gipolisi z'abanyamerika zashinzwe ari ukugira ngo zirinde abirabura abazungu urumva kugeza n'uyu munsi usanga muri muri za santri zimwe na zimwe z'imyitozo usanga abapolisi b'abazungu bitoreza ku mashusho y'abirabura bayarasa umva ibyo bintu ni ibintu kuri kumitekerereze kuri kubwonko kuri psychologie bigira ingaruka ntabwo ari ibintu innocent
nibyo nubundi hari ikintu gisa naho rwose abazungu basa naho bahuriraho cyuko umwirabura berekana ko ari umuntu utuzuye no mu mafilime abarimo abazungu n'abirabura uzarebe nk'abirabura bicwa nabi cyane kugira ngo nyine berekane ko ari rwo rubakwiye kimwe n'uko baba banerekana ko ari abantu yenda uko bitwara ku bibazo binyuranye imyifatire yabo iba ari imyifatire mbese bashyira mu rwego rwa kabiri atari urwego nk'urw'abandi baba bari icyo kintu barakigira koko kandi nk'uko wigeze kubivuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibazo cy'abirabura inabirabura n'ubundi bari bafite nk'abacakara bari barabaguze kugira ngo bakoreze kandi abari barabaguze umwirabura wabaga ari itungo rye byabaga ari itungo rye ku buryo yarwaraga akamwicaho kugira ngo abe yanamurushya amuvuze byari itungo rye akoresha uko ashaka aho ashakiye uburyo rero imibanire y'abirabura n'abera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye muri ubwo buryo ku buryo kugira ngo nubwo hashize imyaka myinshi cyane kugira ngo icyo kintu kive mu bantu bigere aho bareshya icyo kintu iyo nzira iracyari kure cyane
ntabwo bishoboka urumva abo bantu rero nibo batoza inzego z'imitekano zacu mu Rwanda no mu bindi bihugu byose bya Afurika ugasanga abanyafurika noneho baritwara ku banyafurika nk'uko abo bazungu bitwara kubirabura iwabo urumva ko ni cya kibazo nyine n'ubundi cyo kuba tukiri inganzwa tukiri mu bukoloni bw'ubwonko ni ukuvuga ngo muri en fait nubwo abakoloni baragiye badusohotsemo ariko ubukoloni buracyaturimo nibyo tuza no kureba mu rugero ndibuze kuvuga kubirebana n'imico na gakondo aho usanga nyine naho turi inganzwa nuko ndetse ndumva nahita nkivugaho nk'urugero nyine nka rumwe mu ngero zerekana uburyo tukiri inganzwa ubushize twari twahari izo twagiye tunyuramo nyine zirimo n'izo zirebana umutekano zirebana n'ubu n'imiyoborere y'ibihugu byacu uburyo kugeza uyu munsi nta gihugu kimwe na kimwe cy'Afurika cyihitiramo abayobozi uko bikwiriye n'ibyitwa ko binyuze mu matora byitwa ko ari demokarasi n'ibiki ibyo byose ntawe uzatorwa atarabonye amavuta y'umugisha y'igihugu iki n'iki gihatse uwo mukandida twarabibonye no mu nzego zirebana n'imibereho myiza y'abaturage aho usanga inzego zose ziri mu maboko nyine ya y'ibyo bihugu biduhatse bibinyujije mu mashyirahamwe yabo ariya bita ko ari yita ku mibereho myiza afasha amashyirahamwe y'abagira neza ndetse nayitwa ko aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ngira ngo muzabona ko ayo mashyirahamwe yitwa ko aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yamagana buri gihe ibibera iwacu ariko ntiyamagane ibibera iwabo ntabwo mwari bwumve izo za Amnesty International za Human Rights Watch zitunga gatoki nyine nka buriya bwicanyi bubera kubirabura muri Afurika nako muri muri Amerika hano mu Faransa naho burya abirabura baricwa cyane cyane muri za komisariya ariko ntibisakuze cyane ariko Amnesty International nizo za Human Rights Watch ntabwo babitunga gatoki niyo babikozeho za raporo buri mwaka birasohoka bikandikwa ariko ntago bajya mu binyamakuru ngo babisakuze n'ibiki n'ibiki kubera ko nabyo nyine muri mu byukuri ari imwe mu ntwaro abatuganje bakoresha kugira ngo bakomeze kudutsikamira no kutuganza. Ikindi kimenyetso rero kiri mu rundi rugero natanga cyerekana ko turi inganzwa ni ikintu wenda gisa naho kitagaragara cyane cyangwa se kidateza ibibazo cyane ngo gisakuze, ariko mu byukuri aricyo urebye kinatwangiza cyane. Ni ikibazo kirebana n'umuco na gakondo. Iyo mvuze umuco na gakondo hakazamo nyine nibyo nibyitwa iyobokamana. Mu byukuri mukanya navugaga ko abakoloni bagiye ariko ubukoloni budusigaramo. Inzira ubukoloni bwanyuzemo budusigaramo rero budusigaramo cyane cyane ni inzira nyine y'ibyitwa ibyo byiyobokamana. Kuko umuco wose w'igihugu icyo ari cyo cyose ushingiye cyane cyane kwiyobokamana. Uretse kurumva n'ibyo jambo iyobokamana ntabwo ntabwo ari ijambo ry'ikinyarwanda cyiza, ni ijambo ry'abazungu ryahinduye mu kinyarwanda, ariko ntabwo ari ijambo ry'ikinyarwanda cyiza, kubera ko mu kinyarwanda cyiza mu byukuri twavuga gakondo, twavuga imihango nk'uko Musenyeri Bigira Umwami yabyise muri cya gitabo cye imihango, imiziro n'imiziririzo ndakeka. Urabona rero abazungu ndetse n'abarabu, kuko ntabwo byatangiwe n'abazungu gusa, abarabu naho aboho banyuze cyane cyane nko muri iri Afurika y'Amajyaruguru ni Afurika y'Iburasirazuba, ikintu aho bageraga ikintu bakoraga cya mbere ni ukubuza abenegihugu bamaze kwigarurira ni ukubabuza gukomeza gukurikiza imihango yabo, imiziro n'imizirizo yabo, kandi bakabibabuza ku ngufu, bakabategeka ku ngufu gukurikiza imihango, imiziro n'imizirizo yabo batsinze. Kuko ibyo twita ngo ni iyobokamana mu by'ukuri ni imico, ni imihango, ni imiziro n'imizirizo yabo badutsinze, y'abazungu, y'abarabu. Ntaho bihuriye no kuvuga ngo ni ijambo ry'Imana. Imana ntaho yigeze ivuga, nta muntu yigeze ivugisha. Iyaba yavugaga n'uyu munsi yakongera ikavuga, ntabwo byumvikana ko Imana yavuga rimwe gusa ntiyongere nk'aho yavuze ikaba igahita iba ikiragi. Iyobokamana mu by'ukuri ni ibyo bisi, iyobokamana ni inzira yo kuganza abantu no kubatwara ibyabo, ndetse nabo ubwabo bakabatwara. Kuko urabona ubundi mu ntambara za kera uko byagendaga, iyo igihugu cyateraga ikindi kikagitsinda cyatwaraga ibintu byose n'abantu ho iminyago. Urumva intambara abarabu badukozeho n'iz'abazungu badukozeho babinyujije mu mayobokamana, icyo bakoze nabo nuko byagenze, baradutsinze, bamaze kudutsinda batangira gutwara abanyafurika ho iminyago, batangira no kwigarurira ubutunzi bwacu, ubutaka bwacu, ibintu nk'ibyo. Ariko nyine banatubuza gukomeza za gakondo zacu, gukomeza mu mihango yacu, mu miziro yacu n'imiziririzo yacu. Bongeraho kudutegeka ko tugomba kwitwa amazina yabo. Ndibuka ko njya kubatizwa, njya guhitamo izina ryo kubatizwa na jyewe nashatse guhitamo izina ry'Ikinyafurika, ry'Ikinyarwanda. Umupadiri mukuru wari wantumije kuza guhitamo izina yarampakaniye. Urumva yarampakaniye, ampitiramo izina ry'abazungu ry'iwabo. Aha rero ni hari ikibazo cyo kutumva uburemere bw'izina bwo kwita mu mico, mu mihango y'abanyarwanda n'abanyafurika n'abirabura muri rusange. Guha izina kwita ni nko kurema. Ikintu kitaritwa izina ntabwo kiba kiriho mu myumvire y'abirabura. Ni nayo mpamvu nk'umwana upfuye ataritwa izina, ubu mwana ntabwo aba ni nk'aho abata atarigize abako muri rusange. Ni ukuvuga rero ngo kutuhatira kwitwa amazina y'Abarabu, amazina y'Abazungu, si ikimenyetso gusa cy'uko badutsinze nyine bakatwita amazina yabo nk'uko ujya gucira imbwa warangiza ukayiha izina. Ni n'ikimenyetso cy'uko tubaye ibiremwa byabo, baratwiremeye, baratwihangiye. Urumva? Ni ukuvuga ngo dutaye agaciro, dutaye ubusugire bwacu nk'umuntu, dutaye niyo mpamvu badashobora kutwubaha, niyo mpamvu badashobora kutubonamo nk'abantu buzuye, kubera ko turi ibiremwa byabo mu by'ukuri, kubera ko aribo batwitiye amazina. Ku buryo rero kuri uyu munota mu rwego rw'imico, rwa gakondo, rw'imihango, rw'imiziro n'imiziririzo, ubu ngubu ni abirabura bose bo ku isi bakiri mu rwose kandi biracyakomeza, ntabwo birahagarara, kubera ko urabona ko buri munsi hagenda havuka amadini abenshi baragenda baba abayisilamu, abandi baragenda baba abakirisitu b'amoko anyuranye. Byerekana ko ubukoroni bwo mu bwonko butararangira, ahubwo bugikomeza kandi bugenda burushaho kugira ubukana n'ingufu. Kandi ibyo bintu abatuganje ni ibintu bumvishije neza cyane, ku buryo babishoramo ingufu nyinshi cyane n'amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu mu bihugu by'Abarabu batanga amafaranga menshi cyane muri Afurika kugira ngo abantu babubake za mosike babe abayisilamu. Ibihugu bya cyane cyane muri Amerika nabo bagatanga amafaranga menshi cyane kugira ngo abantu bayoboke ariya madini yabo anyuranye ya gikirisitu, kubera ko bazi ko niyo nzira yo kunyuramo kugira ngo niba ejo n'ejo bundi bashatse kongera kuza ngo badukoronize bongere badutware ubutaka, ariyo nzira banyuramo, kubera ko n'ubundi niyo banyuzemo na mbere hose baza kudukoroniza. Kuri iyo ngingo wenda
Blaise nagira wenda nkunganire no kwibona nkiko taza kugira ko tutakomeza kumenigana ijambo ryawe amaze kugira icyo avuga, yenda noneho uze gukomereza aho wari ugeze uhazirikane. Akantu gato cyane nagira ngo nshyiremo, kuko utumye ntekereza hari umuntu w'umushinwa, ibintu by'abantu umuntu w'umushinwa ahuye n'umwirabura baraganira, noneho baganira nyine umwirabura ariho yihuta cyane avuga ko agiye gusenga, agiye kuri kiliziya, noneho amubaza nyine n'amazina ye, aramubwira yumva amazina ye ni Igifaransa, noneho amubaje n'ururimi nyine ururimi bashoboye kumvikanaho narwo rwa rurimi nyine rw'amahanga. Noneho umushinwa aratangira avuga atarikuse ati ntabwo mwari muzi Imana, nta gakondo mwagiraga mbere y'uko abo bazungu bazi iwanyu, mbese nta mazina mwagiraga mbere y'uko abazungu baza mu bihugu byanyu. Nyine yumvise umuntu ubamubwiye amazina nyine yumva ari aya mazina dufite y'abazungu, ubundi arumirwa cyane ati se nta ndimi mwavugaga, basanze muri ibiragi ku buryo mutavuganaga hagati yanyu, noneho mufata indimi zabo kugira ngo zibe arizo zituma mushobora kumvikana n'amahanga. Nyine yaratangaye cyane, aravuga ati birumvikana ko abanyaburayi mbese ubukoroni bwabo buracyakomeza kandi bufite imizi miremire cyane, kubw'uko muzigobotore bizatwara igihe kirekire. Anavuga ati rero natwe nituramuka dukomeye tugakorana cyane ejo tuzasanga mwitwa ba Zhao Jiang, mwitwa bandi 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 ya mazina ya
rwose.
Ere ku buryo mu byukuri umwirabura n'ikiro
ry'ibintu yarangiritse cyane, twarangiritse
abantu bo mu baturuka mu nyine ndavuga abantu muri iyo mico yindi iyo batureba barumirwa neza neza nitwe twenyine twenyine nubwo twakoronijwe nitwe twenyine twakomeje kwizihirwa muri ubwo bukoroni kugeza ubu kuko hari n'ibihugu by'abarabu byigeze gukoronizwa, hari n'ibindi bihugu byo muri Aziya abanyaburayi bagezemo basa naho bahakoronije bagera ubwo baza kuhava cyangwa hari naho bakiri, ariko mu by'ukuri ntabwo gakondo yabo ntabwo bashoboye kuyirandura, naho bari bagije kuyirandura bayisubiyeho nabo barabo bafite imico yabo n'ubungubu bakomeza bahuriyeho nubwo baba barakoronijwe n'ubwo ugasanga izo za gakondo zabo bakizikomeyeho cyangwa se bafite n'iryo dini ryabo basa naho bahuriyeho basa naho bumvikana hari benshi cyane, kandi ikaba ari idini ryaturutse mu by'ukuri mu bantu b'abakurambere babo. Ariko umunyafurika umwirabura nyine aho bigiye niho bayaye, kiriya kintu cyo kumvisha umwirabura ko gutera imbere ni ukumera kumera nk'umukoroni, ni ukuvuga kuba wavuga ururimi rw'umukoroni, wakwambara nk'umukoroni, kuba wagenda nk'umukoroni, kuba wagerageza mbese hari nabiramye byo gushaka kwitukuza ngo abantu bose n'abakoroni n'ibindi biriya ni ibintu by'abirabura gusa. Nagira ngo yenda na Dr. Nkiko Nsengimana agire uko akunganira aho ngaho, noneho uze gukomereza ijambo aho wari ugeze. Dr. Nkiko Nsengimana,
murakoze umubaga rwose namureka agakomeza, ariko uko mumpaye ijambo ndagira icyo nongeraho. Koko ubundi baca umugani mu Kinyarwanda yuko ingendo y'undi nyine inaniza, kandi koko ubukoroni rero n'ubucakara naho bwaturutse nuko baduhaye ingendo tugomba kugenda bazi neza natwe tuzi neza kuzatunaniza. Urumva ko rero mu kubohoka koko kuri yuko ugomba kugenda wowe ku ngendo yawe kugira ngo utananirwa nyine. Mwavuze rero ikintu kireba ku muco, niyo ntuza ya mbere, niyo nzira ya mbere abantu bagomba gukomera ku muco wabo. Bitavuga ko umuco ari ikintu kiri aho ngaho gihagaze kidahinduka, ariko kigenda gihinduka mu gihugu, ari abanyagihugu bakihinduriye bavuga impamvu umuco nk'uyu ugenda ufatika, atari ukuvuga ngo uko bafashe ibindi byo hanze gusa batanabitekerejeho. Murebe ukuntu ibintu bikomeye, koko ejo bundi numvishe uko mu Rwanda ngo bagiye kwigisha Icyongereza ngo guhera hari umwaka wa mbere, ni mu nyumvire hari ubukoroni se burenze ubwo? Ubundi dufite ururimi rw'Ikinyarwanda, bizwi n'ahantu hose yuko umwana iyo yize mu rurimi rwe ariho afata ibintu neza, cyane cyane mu myaka ye ya mbere. Ariko bavanyeho Ikinyarwanda ngo bashyizeho Icyongereza. Murabona ukuntu twirwa turwana ngo Icyongereza kivanyeho Igifaransa, Igifaransa kivanyeho Icyongereza, n'ibiki n'ibiki. Ukabona nibyo muri politiki birirwaho bashyiraho imbere, aho bashyize imbere ururimi ahubwo bakiga yuko ubumenyi bwose bushyirwa mu Kinyarwanda. Mbese murebe nk'uko ibihugu ubona uko biri kose, nka Tanzania ukuntu byakoze bikora ku buryo rwose uko bishoboye ibintu byose bishyira mu rurimi rwabo rw'Igiswahili, ni ikintu rero kuko gikomeye. Umuco niwo kintu cya mbere, kandi koko nk'uko nabivuze ingendo y'undi irananiza. Nimurebe Ubuyapani, nimurebe Ubushinwa, nimurebe mbese ibihugu byose nabyo birimo kugenda bizamuka nk'uko tubivuze, n'abantu bakora uko bashoboye bakakomeza umuco wabo bakiga n'ibintu n'ibikoresho bakoresha nyine byabo, bakareba yenda ukuntu babihindura ariko ari ibyabo. Naho twebwe turafata rwose tukazana plastiki yose tukazana aho tutabanje no kureba ibintu byo mu gihugu dushobora guha agaciro ubukungu twifitiyemo bwa bw'ibintu turebe duti turabihinduramo iki kugira ngo yenda bitange akazi bitange uburyo n'ibindi n'ibindi koko rero ikintu cyo gukoroniza cyo gucakaza cyambere n'umuco kubona mubona ko abazungu baza mu Rwanda bahasanze hari idini rya gihanga rihari nta ndetse nabo barabibona baranabibona babona yuko nta bantu idini rya Kinyarwanda rwose ryemera Imana imwe ryemera abatagatifu aribo bita nyine bitabazimu n'ibiki ariko ibintu byose barabihindura yewe n'Imana ari Imana bashaka amazina tutanashoboye nyine bazana n'amaswahili y'iswahili bayita Mungu n'iki ariko ibyo byose turabifata biragenda guha agaciro rero umuco ariko umuco nawo ugenda uhinduka kuko umuco ntabwo ugomba nanone kubaho umuco ugomba gufunyanga abantu ariko rero ni ku muco wawe wa gihanga ugomba kurebera nyine uburyo umuco nanone uha abantu ubuzima bwiza uha abantu kumva yuko bashobora kubana neza badahunyanganywe uburenganzira bwabo n'ibindi n'ibindi icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane kuko bakoresheje ikindi nyine navuga bakoresheje hari ikintu cyo gukoresha ingufu kame bakoresheje ingufu ziteye ubwoba mu muzi ukuntu bagiye bica abantu babanze kujya mu bintu by'ubucakara aba nk'abatware abami basangaga babyangaga bakabafata bakabamanika bakabica nabi cyane bakabajyana ahantu bose babibona ko ari uko byagenze kugira ngo abantu bakorere ku bwoba bayoboke ibyo bintu byarakozwe cyane byarakozwe bishe bishe abantu benshi mureba nko muri Congo muzi kubwa Leopold wa kabiri nyine abantu muri Congo bishwe biteye ubwoba bayenze miliyoni 10 na muri icyo gihe nacyo rero ni ikintu cyakoreshejwe ibintu byo gukoresha ingufu no gutera ubwoba bagakora ibintu nyine rwose biteye ubwoba kugira ngo abantu batinye noneho batange ubucakara bagende bajyana muri Amerika ari ya ruguru ni yepfo nuko ibyo bintu byo nanone ibyo ntabwo wabyibagirwa kubivuga yuko bakoresheje ingufu zikomeye mu bucakara no mu gikoroni urebye nabyo ni kimwe izo ngufu zigenda zikomeza gukoreshwa byaka rero ariko nanone yuko ibyo bintu tugomba kubimenya ko ari byo bikoreshwa noneho tukareba uburyo tubibonera umuti cyane cyane ko iyo n'ingufu zikoreshejwe cyangwa se n'ayo mayeri yindi twavuze y'umuco nuko bakora uko uburyo bagenda abantu babacamwe ibice rero ko n'abanyarwanda turi abanyarwanda twaje kuvamo abatutsi tukavamo abahutu tukavamo abatwa tukavamo abakiga tukavamo abanyenduga n'iki n'iki iyo bintu bitekereje ukareba icyo abo bantu batandukaniyeho ukagishaka ukakibura abanyarwanda ari abahutu ari abatutsi ari abatwa bavugurura ururimi rumwe batuye hamwe yewe barya kimwe bagira nta bintu batakora kimwe ari ukumva ngo ububaye ubwoko ubwoko wabushaka ukabubura ariko ntibitubuze kwicana ni ibintu nk'ibyo rero njyewe nako kantu nanjye nagira ngo nogeyeho kugira ngo mu kiganiro namwe murebe niba hari akandi mwanyunganiraho murakoze
urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana ndibutsa batwumva ko iyi ari radio ishakwe ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe tukaba turi mu kiganiro gifite inyito ishema ry'umwirabura igice cya gatatu muri iki kiganiro kandi ndibutsa ko turi kumwe na Dr. Nkiko Nsengimana na Bwana Blaise Nicyo Ribera mukaba mwagiteguriwe na Sixbert Musangamfura nagira ntunganire nkiko aho yarageze nabwo mu magambo makeya cyane cyane nerekana ukuntu rwose abanyafurika imyifatire yacu uko twitwara mu bintu ari urukoza soni rwose dusetsa abantu baturuka mu bihugu bitandukanye hirya no hino iyo baturebye usanga birabatangaza ukuntu abazungu baje bati nimujugunye imico yanyu tukemera tukayijugunya abantu ugasanga bibaza batari ko ibyanyu mwarabijugunye mukurikira iby'abandi mudafitemo n'amateka mubona ibyo by'abandi mukurikira muzabigiramo bizabagiza hehe muzatera imbere gute nk'abanyafurika igihe ya gakondo wa mwimerere wanyu mwemeye mukabujugunya kuko intambara za mbere zabaye abanyamahanga baje muri Afurika abantu bari baturutse hirya no hino yenda Blaise waza kutuganirira ku bijyanye yenda n'igihe abanyafurika babonaniye n'abanyamahanga ariko ntibiduteshe nyine ko dukomereza ahandi wari ugeze ntitutabona umwanya twazabirwa ikindi gihe ariko navugaga ko mu kubonana kwa mbere abanyafurika barwanaga ku byo bari bafite babonaga ari ibintu bikomeye bashobora no gupfira ibyo byari nyine aho batuye imico yabo ya mihango n'imiziririzo n'ibindi byabo byihariye na za gakondo zabo bikaba ari ibintu bikomeye cyane bumvaga banabipfira noneho bigira ubwo umunyafurika abireka ahubwo afata ibya wa wundi waje amugira umucakara aba ari byo agerageza kuba byo aba ari byo agerageza kwigana nk'uko banasobanura biriya by'uko abazungu baza bavuga ngo baje gukerebura abantu basigaye inyuma nka kuriya mu Rwanda bavuga bita batwa ngo nabasizwe inyuma n'amateka ugasanga n'abantu muri leta babiri n'abategetsi bo muri leta bavuga ngo igice kimwe cy'abanyarwanda ngo nabasigajwe inyuma n'amateka rwose ukuba nka ministre arabivuze muri discours akabona ko hari abantu ngo basigajwe inyuma n'amateka akibagirwa ko leta inshingano ya mbere arifite ari ukugira ngo ko kugira abo ngabo nyine basigazwe inyuma y'abandi inshingano ya mbere leta ari kwikugira ni ukugira ngo abenegihugu bareshye bagire uburenganzira bumwe ku gihugu cyabo bagire banashobore mbese kugera ku mutungo w'igihugu cyabo bityo bose babone ibabeshaho niba igihugu cyabo giteye intambwe mu burezi mu buvuzi n'ahandi bigere kuri abanyarwanda bose aho kugira ngo usange muri leta nabo bemere ibyo bicyo bavuga ngo harabasigajwe inyuma n'amateka ugasanga rwose ari ikintu bavuga bati hari ututuro tugerageza gukorera abasigaje inyuma n'amateka nk'aho ari nk'uko abantu basigara inyuma abandi ngo bakajya imbere kandi bose igihugu ari icyabo ugasanga rero muri Afurika abantu rwose baradindiye kubera imyumvire iyo myumvire nyine igayitse iyo myumvire abakoloni badusigiye hari aho Dr. Nkiko yavuze ati ururimi ukuntu ururimi ari ikintu gikomeye cyane yerekana ukuntu biriya byo kuvuga ko mu Rwanda no guhera mu mashuri abanza abana bagiye kujya biga icyongereza ibyo kwiga ikinyarwanda bikavaho ni ukuvuga ko iyo gahunda nikomeza dutekereze nko mu myaka 50 imyaka 100 iri imbere imyaka 200 iri imbere ikinyarwanda gishobora kuzaba kitakiri ururimi rwandiko kubera ko ntabwo nyine n'abana ntabwo bazaba barwiga mu mashuri ruzaba rwaravuyemo gahunda ya leta ya FPRDMA iramutse ikomeje noneho n'abazayisimbura bagakomereza kuri uwo murongo ni ukuvuga ko mu myaka 50 imyaka 100 irenze ikinyarwanda ntabwo rwaba rukiri ururimi rwandikwa yenda kuvugwa rwaba rukivugwa ariko rwaba ari rwa rurimi nyine kwa kundi bavuga ngo ururimi rwarazimye
ni ururimi rukonjamye nk'urwo tuvuga
yego hari ururimi nyine ururimi rugenda ruzima gahoro gahoro ukazasanga ururimi baravuga bati hano hahuza ururimi runuru nta rukihaba nyamara iyo urebye nk'ibihugu byo mu Burayi kandi ibihugu byateye imbere ku nzego zinyuranye navuga nk'ibihugu yenda bya nk'ibyo muri Scandinavia buri gihugu cyose kandi ibihugu bitanatuwe cyane ni ibihugu bitanatuwe cyane ugasanga ariko buri gihugu cyakomeye kuri uwo muco wacyo gifite ururimi rwacyo gifite za gakondo zacyo nyine nubwo idini y'abakirisitu ryaje rikiganza hose ariko nibura usanga nk'ururimi rwabo indimi zabo barazigumanye ubwo navuga nk'ibihugu bya za Finland za Denmark za Sweden niyo wanajya hirya aho ngaho ukajya no muri za Portugal hariye mu Burayi nyine Burayi bw'epfo aho naho ni ahantu bafite ururimi rwabo bakomeye ahubwo bagerageje nabo kujyana hirya no hino aho bagiye bakoroniza ugasanga indimi zabo bazikomeyeho aho kuko ngo bajye mu kintu cy'ikigali cyo kuvugenda bati mureke dufate ururimi rumwe twese turabera tujye tuvuga ururimi rumwe twese birumvikana ko indimi zishobora kuganza izindi ariko hakaba gahunda zo kurengera ururimi rwa kavukire rwa ururimi rwa kavukire ndetse n'imiziririzo ya kavukire hakaba za gahunda zo kuyisigasira kugira ngo itazira itazima cyane cyane ko ari nabyo abantu bavuga bati nko mu Rwanda bavuga ngo kiriziya yakwikirazira none ugasanga za kirazira zari mu muco w'abanyarwanda zavuyeho zimaze kuvaho bigera aho abanyarwanda birirwa bica abandi nk'aho bica ibikoko abanyarwanda bakica abandi kumva nta n'icyo bibabwiye nagira ngo no gutindana iri jambo risubize bwana Blaise nicyo ribera akomereze aho yarageze ariko nibi twavugaga ubwo nabashobora kubyuzuza ariko nagira ngo twongere twibutse ndabatwumva Blaise nicyo ribera nagira ngo utwibutse igitabo wanditse kuri ibi bijyanye na n'ishema ry'umwirabura cyangwa ry'abanyafurika nagira ngo ubanze wongere twibutse icyo gitabo hanyuma ukomereze aho wabigeze
izina riri mu gifaransa ni nous les nègres le récit africain contre le récit néocolonial pour la renaissance africaine
twebwe abirabura amateka yacu uko twebwe twayivugira tugereranije n'uko avugwa n'abanyamahanga
n'abakoloni ibintu nk'ibyo
tugereranije n'uko avugwa n'abakoloni kugira ngo tugane ku buyanja bwa Afurika ndumva nshishije rero kuko nabivuga
numva umuntu yabifata gutyo
ahubwo urakaze wowe ikinyarwanda wowe
umusemuzi
merci
ok ndumva wenda kuri iyi ngingo yo kuba turi inganzwa wenda umuntu yayihinira aho ngaho icyo gusa abanyarwanda batwumve bagomba kumva nuko turi inganzwa mu nzego zose ibyo ni ibintu bagomba kwemera kandi bagomba kumva ko kwirirwa twiterura ngo turigize ngo turiyubatse ngo ibikini byose ni ukwitera amajeki nta kintu bimaze ahubwo tugomba kumva ko tukiri hasi cyane kugira ngo nyine tubashe gukora ku buryo tuzamuka twizamura kandi tukazamura Afurika yose n'abirabura bose aho bari ku isi hose gahoro gahoro ni ibintu tugomba kugira intego yacu tugomba gushyira mu migambi yacu mukanya Sixbert bavugaga bari abayobozi bo mu Rwanda usanga bita abandi bamwe mu bandi mu banyarwanda ngo basigajwe n'amateka inyuma urumva ko ni abantu bakiri mu mitekerereze ya gikoroni kubera ko bakoresha imvugo y'abakoroni ni ikintu giteye gishobora gusetsa ariko giteye agahinda kubera ko no kuvuga ngo si abayobozi b'abanyarwanda bo mu Rwanda gusa ni abirabura hafi ya bose kubera uko inzira twanyuzemo muri mu mashuri twize n'ibiki twigishijwe n'abazungu no kuva dutozwa gutekereza nk'abazungu kuvuga nk'abazungu ku buryo rero twese mu byukuri turakoronijwe mu mitwe yacu ntabwo turi ubukoroni ntabwo buradusohokamo ntabwo rero bitangaje kuba abayobozi bo mu Rwanda bakoresha imvugo nka ziriya ni imvugo uzasanga rwose no mu bindi bihugu byinshi by'abanyafrika ndetse n'abirabura usanga bagenda bajora bagenzi babo babafata nyine nk'aba harya bitangukira citoyen de seconde zone kuri
no kuba ni nk'abe n'igihugu bacagase n'irindi jambo ryakoreshe n'nk'abe n'igihugu
cyagase kuri iyo mitekerereze n'iyo myitwarire y'abayobozi b'abanyafrika n'abanyarwanda muri rusange ndagira ngo abatwumva mbasabe abazabishobora gushakisha agatabo kitwa Les Données de la Terre kanditswe
ka France Fanon
no muri make ya iki gitabo kirerekana iki muri make gitabo kirerekana ko ubwo abirabura baharaniraga ubwigenge mu byukuri abenshi muri bo icyo baharaniraga kwirukana abazungu bakicara mu ntebe y'abazungu nabo nk'abazungu kwirukana abakoloni bakicara mu ntebe y'abakoloni ariko bagasigara bakora nk'ibyo abakoloni bakoraga
cyane se Kagame si ko akora
urumva ibyo ni ibintu Franz Fanon yerekana muri icyo gitabo abashobora kuzakisoma rwose kuzakishakisha bakagisoma
bagisoma koko wagisoma yahita abona ko nko mu Rwanda ibyo bakora ni ibyo ngibyo umuzungu ibyo yaje atwigisha si ibyo umuzungu yaraje ati urimi rwanyu ni mujugunye mwiga urwanyu no mu Rwanda naho bati ikinyarwanda no kireke mu icyongereza nyine neza ni ibyo ngibyo ibyo bari
akandi nashaka kuvugaho gushimangira kuri iyi ngingo mbere yo kuyivaho ni nyine ahugira uti twataye baraje baratubwira bati mujugunye ibyanyu turajugunya ndagira ngo numvise abantu ko mu byukuri ibyo bintu byose ni ibintu byagiye binyura mu mupango mu mupango uzwi ku buryo kumenya uwo mupango uko wagenze ukumvikana nyine byana wenda byanatuma abantu bongera kwitekerezaho tukaba twagaruka mu nzira yacu uko bikwiye kuko mu byukuri uko byagenze abazungu n'abirabura aho bagiye banyura hose bakoresheje ingufu ni ukuvuga ngo nta mwirabura n'umwe wigeze wemera guta umuco we guta gakondo ke gutanga ubutaka bwe gutanga igihugu cye gutanga abantu be gutya ntabwo byigeze bibaho abirabura birwanyeho urumva abazungu baje barwana abarabu baje barwana bashaka kubatsindagira imico yabo gakondo zabo n'ibiki abirabura barabyanze rwose barwanira gakondo zabo barwanira nk'uko bivugaga barwanira ibyabo kubera ko babonaga ko ibyabo nyine biruta ibyo abanyamahanga barimo kubatsindagiraho ndagira ngo mfungura gakobo gatoya mvuge hari umunyarwenya umusaza w'umunyarwenya w'umunyamerika w'umwirabura mbese ashaka nko guseka abirabura birirwa mu makiliziya basenga n'ibiki avuga ati hano muri iki gihugu muri Amerika abakurambere bacu bakira abacakara babahaga ibintu byose bibi bibaho ati nibiryo babahaga imbwa ntizashoboraga kuba zabiri imbwa zabo ntabwo zabiryaga imyenda baduhaga twari uducocero aho baturyamishaga baturyamishaga mu mavu amazi baduhaga yo kunywa n'ibiziba ati ibintu byose bibaho bibaho nibyo baduhaga atari ku kintu kimwe baturekuriye na madini ati none abantu baduhaye ibintu bibi byose bishoboka bibaho mwumva ko iyo madini baduhaye ari cyo kintu cyiza cyari ikintu cyiza kuri twe n'ibi bintu byose baduhaga byari bibi noneho bakaza kuturekurira amadini iyo mutekereje mugashyira mu bwonko bwanyu musanga ayo madini cyari ikintu cyiza kuri twe urumva ubwo reka mfunge ako gakubo nuko rero abirabura nyine kuva muri Afurika y'Amajyaruguru kuva hariya kuri Mediterane kugeza ku nyanja y'Abahinde abanyafurika rwose batsimbaraye kuri gakondo yabo batsimbarara ku byabo barwanya abo bantu bazaga babatsindagira imico yabo gakondo zabo gusa uko byagenze nuko abarabu abazungu bamaze kubona ko bibashobeye bagiye baropera bajunjura ba bantu nyine b'intwari baha akanyabugabo abandi kugira ngo barwane ku byabo barabica urumva bose bagenda babica umwe babica babatsemba akenshi birumvikana bari abatware bari abami noneho barangiza kubica bagashyiraho urumva kwica umwami kwica umutware ni ikintu byari ishyano ku baturage abaturage bagiraga ubwoba nyine ubwo noneho bakabaha bo bakimika uwabo uwo bihitiyemo bamaze kumvisha ko nyine agomba kwinjira mu murongo wabo mu Rwanda niko byabaye Musinga ntibamwishe ariko baramuciye mu gihugu bimika umuhungu we wari umwana byoroshye cyane rwose kumwumvisha ko agomba kujya mu murongo wabo ibyakozwe mu Rwanda niko byakozwe muri Afurika hose ariko ahenshi ho ntabwo bagize amahirwe nk'ayo twagize mu Rwanda kubera ko batishe Musinga ariko handi ho abatware abami barabicaga bakabaca imitwe bakayimanika hariya Rwanda rwose rureba nuko bagiye baba abayisilamu baba abakirisitu urumva ko byatangiye byatangijwe n'igikorwa cy'ingufu urumva ko byakomeje biba nyine igikorwa cy'ingufu birumvikana ko habayeho za kampanye mu bihugu byose kugira ngo abaturage bemere iyo mico mishya izo gakondo nshya zizanywe abatabyemeye birumvikana ko batotezwaga baricwaga ibyo rero kugira ngo uhindure imitekerereze y'abantu generation imwe irahagije generation zikurikiyeho zibifata nk'aho ari imico yabo nta nubwo birirwa babyibazaho urumva nta nubwo birirwa babitekerezaho nibyo birimo kutubaho uyu munsi nta na rimwe urumva nyuma ya generation y'abasogokuru cyane cyane twebwe nini byavuba ariko ugiye nko muri Afrique du Nord na Afrika ya y'Uburengerazuba hariya muri za Senegal muri za Kiyose muri za Mali ho ni bya kera cyane uzafate umumariye uri we wese muzahura umubaza uti mwita imana mu rurimi rwanyu gute aza kubwira ngo ni Allah ntabwo ari rurimi rwe urumva nuko ngo bibagiwe n'ukuntu mu ndimi zabo bitaga imana gire iyo ni exercice nakoze n'abantu benshi nahuye nabo baba Senegal baba Mali baba Burkina Faso nkababaza nti mu rurimi rwanyu imana muyita mute ati ni Allah ariko Allah nta ni cyarabu ntabwo ari rurimi rwawe ati ntabwo mbizi mu rurimi rwanjye ati ntabwo mbizi urumva aho iyo za bwonko ryagize kugize naho bahanagura mu bwonko ukuntu abantu bita imana mu rurimi rwabo urumva ko ni ibintu bikaze cyane twebwe ni byavuba ndumva nta n'imyaka 100 biramara ariko murabona intera bifite mwiyoza bwonko ryo kuba abanyarwanda bari muri Yesu muri Bikira Maria muri biki ibintu nk'ibyo muri Muhammad ibintu nk'ibyo urumva
nkunganiye gato ikintu kigaragara cyane nuko birabyo madini nubwo reba nko mu Rwanda baravuga bati abanyarwanda 90% ntabwo imibare inyizi neza ariko baravuga ngo muri za 90% na abakirisitu nubwo abakirisitu bari mu madini y'abakirisitu nyina atandukanye ubwo hari gatolika hari abo bitaga abaporo abo bitaga abadivantiste n'abandi n'abandi ariko ugasanga nyine bati 90% cyangwa abarenzi n'abakirisitu noneho wareba ubutumwa bwa Kristo nk'uko tubona muri Bibiliya cyangwa nk'uko bwigishwa mu by'ukuri iyo biba bikora iyo iryo dini koko cyangwa iyo yobokamana iyo riba ryarashinze imizi mu Banyarwanda ntabwo Abanyarwanda bari gukora genocide yakorewe Abatutsi ntabwo bari kuyikora kubera yuko nyine urebye iyobokamana rya Kristo uko rivuga ntabwo nta hantu riri nyine ryahimba ryashishikariza abantu kwica abandi ariko ni ukuvuga ko abanyarwanda babigiyemo kubera ko byari nk'amajyambere babijyamo kuko byazanywe n'abakoloni babijyamo kuko bumvaga mbese ari byo bintu bigezweho ariko mu by'ukuri ntabwo byabaye ibyabo ntibyabaye ibyabo ntibigeze babyibonamo ntibigeze babyiyumvamo nta nubwo mu buzima bwabo abanyarwanda bigize babaho nyine nkuko Bibiliya ibyigisha bityo rero bikabigaragaza ko nubwo baje ba intambara mbese abazungu bari barimo niyo gusenya ibyo basanze bagashyiraho ibyabo bakavuga ati bizafate ku rwego urwo ari rwo rwose bizafataho ariko ibyari bihari bisenyuke bigende ndibuka ko mu kiganiro cya mbere kuri ibi ngibi twavuze hari urugero twavuze rw'umwongereza wagiraga inama Ubwongereza igihe bwari muri gahunda zo gukoloniza Afurika avuga ati ibyo nabonye hariya nyine ni babandi babanzaga kugenda b'inkomarume bakagenda bareba imico n'ibindi ahantu ko hameze yaranditse ati ibyo nabonye bariya abantu bateye imbere mu myumvire mu mico yabo mu migenzo yabo ku buryo usanga bafite n'ukuntu banubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuturusha ku buryo bari abantu kugira ngo tuzabashobore birasaba ko tuzasenya imico yabo indimi zabo niyo miziririzo yabo noneho tukabisenya kugira ngo mbese bibure bongere batangire bundi bushya tubone uko tuzashobora kubahaka tubagire ingaruzwa muheto nagira ngo ndabona n'amasaha ariho agenda hari ntaza kwibagirwa hari kuko ibiganiro dukora wa mugani ni uburyo kugira ngo tuna uvugane n'abatwumva bakurikira ibiganiro byacu hari nk'uwavuze ati ko kuki muriho mushyira imbaraga kuri ibi biganiro bivuga ku ishema ry'abirabura kandi mu Rwanda ikibazo dufite gikomeye ngo kuki mutubwire nyine ku ishema n'ubuyanja by'umunyafurika by'umwirabura kandi icyo dukeneye ari demokarasi no gukuraho igitugu kiri mu Rwanda urumva ko nk'ibi ngibi turiho tuvuga byo kugira ngo by'ishema ry'umunyafurika by'umuco w'umunyafurika bya gakondo y'umunyafurika hari abumva ko icyari gikwiye kwihutirwa ari uko mbese abantu bajya muri ruhurura y'ibi n'ibi aho kugira ngo abantu banarebe naho tuva kugira ngo tubareho dukura nyine turebe ku isoko tubakura imbaraga zituma dutunganye neza naho tugana nagira ngo wenda niba nka Dr. Nkiko yagira icyo avuga kuri icyo ngicyo kuko ni kimwe mu bibazo bari bambajije abantu bumvise ibiganiro byacu yagira icyo kivugaho noneho tukagaruka aho Blaise yari ageze agasubira ijambo Dr. Nkiko Nsengimana ngo kuki dutinda cyane kuri ibintu by'ishema cyangwa se ku buyanja bw'umwirabura cyangwa bw'umunyafurika cyangwa bw'umunyarwanda kandi gikenewe cyane ngo ari demokarasi no gukuraho igitugu mu Rwanda
urakoze cyane nibyo by'ubukoroni nyine ko abantu birukankira ibyihuse nyine ntibabanze gusobanurwa biti ibintu bivuye hehe birajya hehe ariko nagira ngo mwereke ko naho tuzahagira mu bantu bashyizeho nyine ibyo turimo kuganiraho by'ishema ry'ubunyafurika by'ubwirabura demokarasi uburenganzira muntu biri mu nshingano biri mu ndangagaciro zikomeye abo bantu nk'aba Marcus Garvey bari bafite abo hantu rero nituhagera ni ngombwa ko ducukumbura tukagera tukavuga ibintu aho bituruka kuko impamvu turimo kuganira ibyo nuko tubona yuko mu gaciro mu indangagaciro ry'ubunyafurika nk'uko maze kubivuga nyine kuri Marcus Garvey tuzi ko rwose niwe muntu wa mbere waharaniye ubumwe bw'abanyafurika icyo kibazo inshingano irahari ni ngombwa rero noneho abantu nibumve ntabwo ari ibintu navuga ngo bishingiye ngo muri demokarasi ngo yavuzwe n'abazungu n'ibiki na abanyafurika na birabura ubwabo tuzagira naho tubona yuko ibingibi n'aya mategeko tuvuga nyine y'uburenganzira muntu turimo kuvuga tuzasanga yuko abanyafurika nibo bambere mu kirangantego cya 14 na 5 ayo mategeko ubwo burenganzira muntu bwa mbere ubwo burenganzira muntu
mu kinyejana washaka kuvuga
mu kinyejana urakoze cyane mu kinyejana cya 14 nibo ba mbere babishyizeho
ubanza ari na mbere yaho kuko numvise uko bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu byamamajwe cyane guhera kuri ba Sunjata ubanza ari Sunjata Keita wo muri Mali
n'icyo gihe
Blaise yaza kunyunganira ariko
n'icyo gihe noneho rero ibintu byaje hashize ibinyejana 4 abari bavuga ngo niho ibintu bituruka nk'uko tuzajya twerekana ibintu yuko urabona ibintu byerekeye ubumenyi buhanzi ubumenyi abirabura abanyafurika n'iki kintu bashyiraga imbere tuzerekana ukuntu wa mugani ibintu byo kumenya isi ibintu byo kubaka ibintu byinshi ubuhanga bwinshi ariho buturuka urumva ko rero abantu barirukankira ibintu batari bumva n'impamvu yabyo nibumva rero impamvu yabyo aho bituruka umuzi bakumva ko umuzi ari umuzi nyafurika bakumva ko ari umuzi mwirabura bazajya gushaka noneho bumve bati iyi demokarasi noneho tuyubake dute atari ukugira ngo uvuge gusa ngo mu Bufaransa hari iki natwe dukora ibi ahubwo tuvuge dute umuco wacu mu nshingano ugitangira dore ni ibi tugeze aha ngaha tubyubake dute numva rero ntabwo rwose akenshi abantu nuko birukagira ibintu ngo barashaka igitugu kugikiza bazagikiza bate se nyine batumva uburemere bw'umuco uburemere bw'ubumenyi uburemere bw'amateka uburemere bw'indangagaciro uburemere bw'umushinga wa politiki igihe rero abantu batazashobora kumva ko ari ibyo bigize demokarasi nta kintu kizakorwa nyine bizaba ibintu nyine bivuga ngo byo kuvuga ngo icyangombwa abazungu barashaka iki niki bashaka twebwe tutabaha ngo Kagame abaha ngo natwe twabiba ariko batureke nta bwigenge tuzaba dufite nta kubaka umuntu nakubaka Afurika tuzaba dufite icyo gihe ibintu turimo rero bizatwereka yuko ibihugu byacu ni ari 53-54 hari ubu ngubu byo muri Afurika bizatwerekana yuko kwishyira hamwe nitutishyira hamwe ntaho tuzagera. Abantu bavuga rero ngo bararwanira ngo demokarasi niyo yihuta, nibatumva impamvu turimo kuvuga ibi ngibi ntibazumva impamvu nituvuga yuko Afurika igomba kuba ntavuga igihugu kimwe kugira ngo ikomere, kuko ntabwo ibyo bazabyumva. Bazavuga ko nanone turimo kubatesha igihe. Murakoze, karuki aho ngaho.
Urakoze cyane. Nagira ngo yenda kariya twari tuvuze kugira ngo niba abadukurikira niba yenda bibaza ku mwami twavuze muri Mali, icyo gikomangoma Sunjata ikiyita yabayeho ryari? Bavuga ko ngo yapfuye mu mwaka w'2255, akaba yari yarubatse nyine uruhugu runini cyane rwari hariya hari Mali, ukagera ugafata igice kinini cyane cya kariya karere ku burasirazuba bw'Afurika. Nagira ngo dukomeze
Brazil. Ubwo ni ikinyejana cya 13, nari navuze ikinyejana cya 14.
Ni ikinyejana cya 13, iki kintu bakita la charte du mandé, nayi reproduje na mu gitabo cyanjye nayishyizemo, abazashobora kukibona bazayisangamo uko yakabaye.
Ni ukuvuga mu by'ukuri biriya declaration, ni ukuvuga mbese biriya tangazo rihuriyeho n'ibihugu byinshi cyane byo ku isi by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, usanga hari ingingo nyinshi cyane bivuga byari muri icyo muri iryo tangazo cyangwa se muri iryo teka yari yaraciwe n'uyu mwami Sunjata Keita muri icyo gihe cy'ikinyejana cya 13, nk'uko mbese byagiye binandikwa n'abahanga basuye utwo turere kera cyane, barimo abantu hari uwo muri Maroc witwaga Muhammad Ibn Battuta, harimo n'abandi ba Ibn Khaldun. Abo bose babyanditseho nyine bandika ku buhangange bw'uwo Sunjata, kuko yari yarageze yarafite ibitekerezo isi yaje kugeraho mu by'ukuri nyuma y'imyaka myinshi cyane. Wari warangije kuvuga yuko ririya teka rya Sunjata ko wari warishyize no mu gitabo cyawe, ku buryo wagira amatsiko yo kugira ngo abe yareba ibikubiyemo yagishaka akaba yabisoma. Nagira ngo ukomeze rero aho wari ugeze mbere igihe twagucaga mu ijambo, kandi tugende tugana ku musozo, ndabona amasaha ariho agenda.
Bon, buriya ndumva wenda kuri ibyo twavugaga ndumva twabisubikira ahangaha, gusa akantu nashaka kuvuga kuri uwo muntu uvuga ibya demokarasi, nibazaga demokarasi avuga iyo ari yo, kubera ko demokarasi nayo ubundi yavukiye muri Afurika, kandi demokarasi y'Abanyafurika itandukanye cyane na demokarasi numva ashaka kuba, kubera ko urumva n'umuntu wo mu gihe cyacu, ndumva ashaka kuvuga nyine demokarasi y'abazungu. Ubundi demokarasi y'abazungu ntabwo bivuga ko ngo ari ubutegetsi bw'abaturage buvuye mu baturage bukorera abaturage, nyamara n'iryo jambo ntabwo aricyo bisobanura. Demos ivuga populace, na kratos cyangwa kraiten bivuga komande. Mu by'ukuri urabona ni nko gushyira umugozi muntuza mu ndogobe cyangwa mu kimasa, ukayiyobora nyine n'ikiboko ukayikoresha ibyo ushaka. Niyo demokarasi en fait y'abazungu mu by'ukuri, uretse ko bo uko imyaka yagiye ihita bagiye nyine babiteburiza bakabivanamo ibyo ubungubu tubona uku nguku, ariko mu by'ukuri demokarasi y'abazungu itandukanye na demokarasi yahimbwe muri Afurika. Tuzabigarukaho mu bihe biri imbere. sinzi niba twabona igihe cyo gukomeza noneho ku kuri iriya ngingo yindi yo gusobanura impamvu turi twabaye inganzwa nyine twabonye ko turi inganzwa mu hafi mu nzego zose hanyuma impamvu turi inganzwa rero ni iyihe ni kubera iki sinzi niba twabona igihe cyo kubikomeza
ndumva twabishyira mu kiganiro cy'ubutaha aho wende kikazabanguka noneho tukagana ku mwanzuro w'iki ngiki nkaba nagira ngo buri wese afate ijambo nk'umunota umwe umwe hanyuma twanzure kino kiganiro mpereye kuri Dr. Nkiko Nsengimana.
Njyewe ndumva nta kindi nongeraho ndagira ngo dusoze ubutaha nyine tuzagaruka kuri icyo kuri iyo ngingo ikomeye yo y'impamvu ndumva nagarukiraho ngaho hasigaye ubwo ndagira ngo abatwumvise niba hari ibibazo bibateye bazongere batwandikire kugira ngo turebe yuko ibisubizo twaba tutashoboye kuvuga muri ibi biganiro. Murakoze.
Urakoze cyane. Nsubije ijambo Bwana Blaise Nicyoribera asoza ikiganiro.
Ye nange ndumva nakunga mu rya nkiko nkaba nasaba abatwumva abafite ibibazo abafite ibyo batwunganiraho kuri nabo bafite ijambo ntabwo turi hano kuvuga amavanjiri abafite ibitabo bishobora kutugirira akamaro bishobora kugirira akamaro abatwumva nabo babiduha baduha amatitire yabo tukazabitangariza abandi mbese abatwumva rwose bumve ko bisange bizane bumve ko nta badahejwe nabo bafite ijambo bafite icyo bashobora kuvuga bashobora gukora za commentaire ibintu nk'ibyo. Murakoze
Bwana Blaise Nicyoribera na Dr. Nkiko Nsengimana ndabashimiye cyane ibitekerezo bikomeye cyane mwatanze muri iki kiganiro twahaye inyito ishema ry'umwirabura igiti cya gatatu. Nagira ngo rero bakunzi ba radio ishako inshuti zacu basangira ngendo banyarwanda banyarwandakazi namwe bandi mwakurikiye kino kiganiro tubashimire ko mwaduteze amatwi tuributsa ko iki kiganiro nyine cyakozwe kuri uyu munsi tariki 5 Nzeri mwaka 2020 kikaba ari cya radio ishakwe ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement ishakwe mukaba mwakigejejweho na Sixbert Musangamfura. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha ngaha.